at his army, you said a mechanical, and he said, a cobba said, nipper to meet Nancy in your dream, papa say, Missy dying. Now we see dying. We see dying kakraka. Now, why, yeah, no more, a be here no fee anymore. Now, what's no more, I'm an huatono. Now, we see down and a real and free no. Se obedidi enti na waye kitchen e di ahyɛ dan ne mu na waye kitchen wie a aya na mente Ghana fo bi num ase waye kitchen awie no se obɛhwɛ na waye toilet aka ho no onye toilet na ya ne binum wire fi omo ho se wudidi wie a de yɛto aso ya toilet wan se wetumi asi fie na wetumi asi kitchen de se ne yɛti be se wetumi si toilet because wudidi wie a obɛkɔ toilet obɛja wona enti ho be hia pa yie se Ghana fo ebɛ me yani aba so se wusi wudan wie a obɛ me kisi ase fie bia ni party no obema toilet abem obetumi si dan de high na toilet no enti misra ban no o me nani mera saade we so na asoye a o mo hwe edan high so no wo mo mani nko ho na efie bia ya de high nipa kwotene no o mo nhye mranto ho sese ne etie bia esese yetumi eyetie fi ana toilet ofio se da bia beboa amefie hofo a etifie no etumi ne baabi eja wonan eno enanam saa yo so a baabi a wonan bia obehia se obi a to toilet a twene ene bro no bi so ha unam na so ahwe otri so ya bi hona bibi na motri so na obi to yaane abebo otrim enti eba sira ban se o ma mra nya dwuma kane ntete u bekoye nkura se bi no mu ye ye kwa safo dwuma na ye dia bo yaane na makrum ho fo anya baabi akọ ne so ne sabi sabi ye nkura se baabi u bekọ no ekuro kakra bi ne krum ho fo esu atwire o musingu aban so sa ban na embesi toilet mo mo na sa wetumi a chechiri kuro ana se wetumi asi dan sa wo bua me a chechiri kuro kesiye na wetumi asi diet na mu aya kitchen no wanya toilet no medwene ho amente ase enti ye besra ban se ohwe na sabi sabi a wona o musifi a o munsi ya na iwo mu no emra eno mu din se de bia ebeboa emu obi a wasifi bia obesi ya na iwo mu.